birabura biza senange ndabira bulabiza miss eyes voice entertainment
x on the beat kasi
mayo ke mulaba ko senange ndabirawo emirungi byefuna senange ndabirawo nemikwano byefune kiri njenu wimirange ndabirawo ndabirawo Kola na yesi manyi nange Katonda ya vikola ya sengeka ebyange byonna Mbao chenjula angavira vienetaka Muita tata tandeka kudaka Tambula ne ya gala dimugumu mokama ya gala Mkwano kwe nga kunyuma watala tekuzangi Mulabako nze nange ndabirawo Ebirungi byefuna nze nange ndabirawo Nemikwano byefune kiri njenu wili nange ndabirawo Ndabirawo batayi ndabirawo Big up a promoter benfune yo abali njenu wili Big up a presenter benfune yo abali njenu wili My fans bagala nyo Pick up mwenda wanyagala I love you so Mbasabate mujango ko Nange siba njia Mienjia biwoma nyonyo I love you my fans
Kasi maido ni mula bako Ze nange ndabirawo Ebirungi byefuna Nemi kwano byefune kiri njenu wili nange ndabirawo Ndabirawo batayi ndabirawo
Nzani bwe mwagadde bwe mutyo nzani Nzani afuse ensonga nzani Nzani bwe mwagadde bwe mutyo nzani Zani afuse nsonga nzani
Kasi mailo ke mula bako nze nange ndabirawo Ebirungi byefuna nze nange ndabirawo Nemikwano byefune kiri njenu wili nange ndabirawo Ndabirawo batayi ndabirawo
Ebirungi byenfuna, senange ndabirawo.